Jua mapenzi ya sasa, sikucheza kibao kata. Mana mapenzi ni atali, yeli mutesa na kaka. Yeli mutesa na bibi, yaka mutesa na babu. Yeli mutesa jilani, yaka mutesa furani. Zilibulingo na ngai, sikuti tena siku sawa. Dawa mbaka kwa masai, mana imekuwa pawa. Zilibulingo na ngai, sikuti tena siku sawa. Dawa mbaka kwa masai, wachani.
Nipate kamda tonge, asa mbali tende. Kataka mini kueleze, mapenzi ni kitovu cha uzembe. Usilete mawenge, utafanya wanizombe. Uwe mpogoro makonde, minataka ni kuowe. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionde. Kama utojari, nipeka namba sitonge. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionde. Kama utojari, nipeka namba sitonge.
Nataka tonge mina we one time. 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 Nataka tonge mina we one time.
Sikurogi na pembe, minataka unipende. Utamu wa peremende, asa sabwani na tende. Ziyo nyama unyamani, nikuwa kondo jembe. Antake nani, kama utaki nende. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionje. Kama utojari, nipeka namba sitonge. Sikia mapenzi sukari, minataka kidogo nionje. Kama utojari, nipeka namba sitonge.
Nataka tonge mina we one time. 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 Nataka tonge mina we one time.
Nataka kidogo nionje. Asi kama utojari, nipeka namba sitonge.
Nataka tonge mina.